katika
bibi amesasi
oye
ndio mboge na nje makofi
oye
irasha ndio masaa yetu makofi Kuna shona kila kona kama kuna raka sana bana unge kuja jana Madoba ni mob ata hini kama bonus Wana vile doba ina wabeba kasafina Talent ya mziki kuna skill ya Maradona David anacheza music solo anapona Ana, you know, the gospel Tena msifanye kama genre Wait a minute, ni genre ama jona
genre.
It doesn't matter One thing we know ni ukifanya kama jona Tatotoka kama jona Unapenda gospel, big up tena sana Big up team jabidi pale na waona Ukiona mbogi na zitoka Usizubai usiulize mbona Cheki, ndi mbogi na ingi Makofi Mirasha Ndi masaretu Makofi
Kila lishat na kupitani kama umesimama Fum. Energy nile ya robot ukengoja tuchoke ile butwa itakupiga Boom. Vitu ni mob but na sando machache Madoba ni mob but jitecheza no machache Anytime ya kugive thanks to dance Wale wa story mob muni wache
Mikono ziko juu anytime mazishuki Isa za di rock so we dim tuna roke Energy ni real man hii ya pana fake Wee unapata watu mufu ya kupake Nandiyo mbugi na ingia Makofi Mirasha Ndiyo masaa yetu Makofi Timezi ushika Hakuna kuketi Makofi One more time Makofi